Uploaded by Upfront Entertainment.
Warning: downloading this song through Upfront Entertainment is illegal. If you liked this song, kindly purchase it on iTunes or any other online music stores.
Dan dilinda ma balo gugotua ditindizo mila amapigo nenyawo zam zaqala ukundisinda nemeko yam yabanzima uzunga ndilahli weyehova ungatinwa ngulomoni undincede ndilungise indlela zam ilanga lam liyatshona indlela yam lena ndiluthathile uhambo lwam ndalufumana ngothando undicinile umthali ndicinile uYehova indlela yam lena ndiluthathile uhambo lwam ndalufumana ngothando undicinile umthali undicinile uYehova
qonqonda nkqonkqoza emnyango wavula umamazala wam wathi hlala phansi sana lwam awulahlekanga apha qonqonda nkqonkqoza emnyango wavula umamazala wam wathi hlala phansi sana lwam awulahlekanga apha
indlela yam lena ndiluthathile
If you like this song, kindly purchase it on iTunes or any other online music store.
By Upfront Entertainment.
Diabulela. 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 Diabulela.
Warning: downloading this song through Upfront Entertainment is illegal. If you liked this song, kindly purchase it on iTunes or any other online music stores.